iyada oo xubnaha NATO ay isku diyaarinayaan shir madaxeedka soo socda ee Vilnius, Maraykanku wuxuu mar kale qiil u bixiyey go'aanka ah in bambooyinka clusterka loo yaqaano loo diro Ukraine. Si kastaba ha ahaatee, ee fursadaha Kiev ay ugu biireyso NATO waqtiga dhow ayaa ah mid aan rajo weyneyn, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Veronica Beldres. Waxaana inoo soo koobaysa warbixintaasi Falastiin Axmed Iimaan.
Cluster bombka ayaa ah mid marka uu qarxo sii daayo walxo yaryar oo dib u sii qarxa, kuwaasoo dili kara markiiba dad aad u badan. In ka badan 100 wadan ayaa mamnuucay isticmaalkooda iyo samayntooda. Laakiin Ukraine ayaa waxaa ka dhammaanaya rasaastii dagaalka xilli uu meel adag maraayo dagaalka iska caabinta ee ka dhanka ah Ruushka. Maraykanka ayaa hadda ogolaaday inuu u soo diro qaar ka mid ah hubkaasi Ukraine, sidoo waafayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby u sheegay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC.
We're going to send these additional artillery shells that have cluster bomblets in them to help.
Waxaanu direynaa gantaaladan wax lagu duqeeyo kuwaas oo leh walxahan yaryar ee aad u sii qarxa si ay u kaalmeeyaan una soo yareeyaan kala go'a dhanka soo saarista rasaasta loo adeegsado hubka culus.
Dowladda Ruushka ayaa iyada lafteeda lagu eedeeyay isticmaalka hubka clusterka ee magaalooyinka dalka Ukraine, waxaana cambaareeyay tallaabadan dadka u dooda xuquuqda insaanka oo hoosta ka xariiqay halista rasaastani ay ku hayso dadka rayidka ah. Wakiilka xisbiga dimuqraadiga ee Kongareska Barbara Lee ayaa sheegtay inay walaac ka qabta arrinkan mar ay la hadlaysay TV-ga CNN.
They don't always immediately explode. Children can step on them.
Mar walba isla markiiba ma qarxaan. Caruurtu way ka istaagi karaan. Taas waa xariiqda aynaan dhaafin.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo wareysi siinaya TV-ga ABC ayaa markala kor u qaaday muhiimadda ay leedahay in la helo taageero caalami ah oo noocyada kala duwan ee hubka ah.
F-16 or any other equipment that we do need will give us an opportunity.
F-16 ama qalab kasta oo kale oo aan u baahanahay waxayna siin doonaan fursad aan ugu dhaqaaqno si degdeg ah si loo badbaadiyo nafaf badan si aan isaga caabino cadawgeena muddo dheer.
Zelensky wuxuu intaasi ku daray inuu jeclaan lahaa in NATO uu ka helo dammaanad amni oo cad marka xubnaheeda ay ku kulmaan magaalada Vilnius ee dalka Lithuania. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka soo muuqday TV-ga CNN ayaa isna hoos u dhigay rajada laga qabo in Ukraine ay ku biirto xulufada militariga ee NATO waqti dhow.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into.
Uma malaynayo inay jirto midnimo ay NATO isku raacsan tahay in Ukraine lagu daro qoyska NATO hadda iyo in kale xilligan oo bartanka looga jiro dagaal. NATO waa nidaam qaata waqti si loo buuxiyo dhammaan shuruudaha xubinnimada, laga soo bilaabo dimuqraadiyeynta iyo arrimo kale oo badan.
Mudanaha xisbiga jamhuuriga Michael McCaul ayaa isna fikirkaasi la mid bixiyey mar uu la hadlayay telefishinka CNN barnaamijka State of the Union.
They've demonstrated a will to fight, a will for freedom and democracy against tyranny and oppression. I think they've earned it.
Waxay muujiyeen rabitaan ah in ay u dagaalamaan xurriyadda iyo dimuqraadiyadda dhanna ka noqdaan caburinta iyo qabsashada xoogga ah. Waxaan u malaynayaa in ay kasbadeen in ay ku biiraan NATO, laakiin waa in aan ku sii wadnaa dariiqa saxda ah si aan degdeg loogu gelin NATO.
Dooda ku saabsan sidii Kiev loogu soo dhaweyn lahaa ku biiritaanka NATO ayaa la filayaa inay ka qabsunto shirweynaha NATO.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA Veronica Beldres.